Sheffield Live. Made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Do you like Sheffield Live? Why not become a friend of Sheffield Live? Sheffield Live is a community radio station, and friends of Sheffield Live are people in the community who make a regular donation to keep Sheffield Live on the air. Join the Friends of Sheffield Live by writing to friends@sheffieldlive.org or go online to sheffieldlive.org/friends.
Oh yeah, we're back in business, baby. Oh yeah, we're back in business, baby. Woo-hoo. We're back in business, baby. Oh yeah, we're back in business, baby.
Sheffield Live, 93.2 FM.
Good morning, everybody. This is Papa Al from Sheffield's Jew Club with you. Nearly forgot the name of the club. With you on Sheffield Live Community Radio Station with my programme, which is called Green, Friendly and Different, from the Green, Friendly and Different city of Sheffield. And what am I playing today? Well, I've been thinking, we have got in Sheffield an incredible musical artist known as KOG, Kwaku of Ghana, who first turned up for a university place in 2008. And I was thinking, he's basically created some of the most exciting African music with a strong Ghanaian flavour for years and years now in various bands. And if you've actually managed to see him on Later with Jules, which was recorded fairly recently, it's mind-blowing. And I was looking at his touring schedule for last year, for 2024, in the summer. Absolutely amazing. He's gone mega, absolutely mega. And I first met him, I think, in 2008 or 2009. So I'm going to be playing quite a lot of tracks by him. He's got an incredible recording output. I think he's going to turn up again in the next few shows. I'm also playing three more tracks by Kadalida from Tanzania, the Singeli artist. And we've got a few other tracks from different artists. That's the lineup for the show. Let's see what you think about it.
Toto la mama shante mweo muni bisho.
Mie mwenzenu nimezoea.
Achadio.
Ando mana saki kushea.
Achadio.
Mie mwenzenu nimezoea.
Achadio.
Ando mana saki kushea.
Achadio.
Muna upenda kugongea mnikome. Chaji yangu nimezoea so mabonye. Hata kama mkiongea na mnisonye. Nisha sema saki kushea hata tone. Kwanza chaji yangu inaendana na simu yangu. Kisoswadu shoga yangu tashea jena ya kwangu. Uwe jirani yangu au lafiki yangu. Itaka ubaya wangu ichukue chaji yangu.
Mimwezenu naikubana
ingiza faster.
Chaji yangu original
na jaza faster.
Mwanangu ngomo naikubana
ingiza faster.
Nojusa joo naikubana
jaza faster.
Mimwezenu naikubana
Ando mana saki kushea.
Uwe chajio.
Mwenzenu nimezoea.
ina bonge la bichwa chaji yangu original. Popote ukichajisha ukiingiza imo, siwezi kuwazimisha kebo nyingine mishimo, itakuja kuvunjika online niwe simo. Isijanunua mbagala sijanunua kaliako, uchaji yangu so uchwala ndo mana kushea no. Nione mimi fala kumtoka mshipa ya lo. Umweze nusi kukilala na chaji mpaka zo. Mimweze nuna ikubali
inaingiza faster.
Chaji yangu original
inajaza faster.
Mwanangu nkomo na ikubali
inaingiza faster.
Produsa joo na ikubali
inajaza faster.
Mimweze nuna ikubali
inaingiza faster.
Chaji yangu original
inajaza faster.
Mwanangu nkomo na ikubali
inaingiza faster.
Mwenzenu nimezoea, ndo maana saki kushea. Mwenzenu nimezoea, ndo maana saki kushea.
Nieski de toto la mama Shyamte. Mimu yo toto mwanamke mwenzenu, nikiwa na kadi lida Mama Tifa. Angomo, yeah, yeah. Ajo. Ay, we mwenye chaji kati kati. Mama unacheza unajishuti. Tena, we mwenye chaji kati kati. Unakatika unajishuti. Tena, we mwenye chaji kati kati. We unacheza unajishuti. Mama, we mwenye chaji kati kati. Tena, unakatika unajishuti. Chumba, we mwenye chaji kati kati. We unacheza unajishuti. Mama, we mwenye chaji kati kati. Tena, anakatika unajishuti. Sisi yao. Kuna mimi kama mimi, alafu kuna mimi. Yule mnaodisiana huko ni vitu viwili tofauti, wala tufanane. Sio mimi wewe.
Mwanamke kujikubali, uwe jikubali. Mwanamke kujishaua, mwanamke kujikubali, uwe jikubali. Vaa kijola ndani usivae chochote, kenda kwenye dundo nenda kasa ule lote. Vaa kijola ndani usivae chochote, kenda kwenye dundo nenda kasa ule lote. Sogope ya yote, kipe nicheza yope, na maiyo kote, wasa marote rote. Sogope chochote, kipe nicheza yope, maia kote wasa marote rote. Mama amshi, amshi mwanda, nikupona data. Amshi, amshi mwanda, ukishika unanata. Amshi, amshi mwanda, nikupona data. Amshi, amshi mwanda, ukishika unanata. Staili gani nyi mnacheza bibi goya yo? Staili gani nyi mnaluka bibi goya? Staili gani nyi mnacheza bibi goya yo? Staili gani nyi mnaluka bibi goya? Amshi, amshi mwanda, nikupona data. Amshi, amshi mwanda, ukishika unanata. Amshi, amshi mwanda, nikupona data. Mama la mama sikupingi, oh jamani unipingi. Uwe gigi mani sikupingi, oh na imani unipingi. Ama shalavu sikupingi, uwe ambalulu sikupingi. Adija kopa sikupingi, oh na imani unipingi. Shoga, mbona leo pambe kumenoga, sasa ndio tukadange. Shoga, mbona leo pambe kumenoga, sasa ndio tukadange. Mama amsi, amsi mwanda, nikupona data. Amsi, amsi mwanda, ukishika unanata. Amsi, amsi mwanda, nikupona data. Amsi, amsi mwanda, ukishika unanata. Baba la baba sikupingi, oh jamani unipingi. Budango te sikupingi, oh na imani unipingi, oh
omalio sikupingi na imani unipingi ina MC sikupingi awana ni MC kichef chef ndimu mkata shombo ashoti mkata umeme
a rollicking start there with two tracks by Cadelida, who I featured about three shows back, looking at Singeli music from Tanzania, which is very, very fast. First track was called Shaji Jangu, and she had a guy called Eskide Mwehu singing with her. Second track, Mshimbwanda, a bit of a mouthful that, also by Cadelida. She's got such a fresh voice. It's just really, really light sound of her voice. Third track was called La Wea by a band called Cumbia Chichara, who hail from Marseille, an 8-piece band from Marseille. Fourth drumming track, Jingo Loba by Babatunde Olatunji, who is described as a Nigerian drummer and educator.
conino ven pa' aquí. El conino ven pa' aquí. Di que langa bala langa soki yo lingi kongingi. Lelo yo yo batiza pofala conmigo balima pe.
Same thing every day.
Doctor, who was the remedy of sin?
Sunday blues. Back in the day, sneakers with still shoes. Five O's had no bloody deals in these fools. Respect the beat, it was harder not to rule, but we chose where we left. Life was a blessing. Learning fast in a situation western. Kids having babies, crack kids keep messing. Escaping the minutes, still holding on a second. Playground area, cells of prisons. Wasted our lives, now we're living for a reason. Things we did weren't right, they were lessons. Cursing, using, abusing, reusing. I'm on the road on my own. I'm on the road all alone. I'm on the ends and the fence, in defense of the dance with the picture of my drone.
Yeah.
just a bit funky there with Backstroking, which was a version of the track made famous by the Fatback Band, and that was by Coletta, who was originally from Benin and did a lot of work in Nigeria with Fela Kuti, and seems to combine being a musician, guitarist, singer, producer, you name it, he does it. He was working there with Bosk, who was originally from Boston, who's now in Medellin in Colombia, following the source of some of the best music in the world. The following track was called Ndimabe by Bunuri, a project blending African, electronic and Arabic sounds. And we had the first two tracks from KOG. First one was Open My Eyes, which came out on an EP released in 2018. And I say that was his first project under the name of Onipa, which he really created with an incredible guitarist musician called Tom Excel, originally from Nubian Twist, based in Leeds. And the track after that was called Yenimno, and that was off Onipa's full album, which was released in the following year, 2019, which was the same year that I put Onipa on at the Crook Social Club in Sheffield. I think it was their first proper gig after they'd played at an event supporting a film about Ghana released by a Ghanaian PhD student.
Oh, cartoon. Fais mon mind be sick about, fais mon mind be sick about. Fangan Akadi Kodju Abiseka Bonya Kakoro Yai Ambina Muleke.
We'll be right back.
sun.
Life is not easy. Sometimes you have to fall down to get up. Sometimes you have to swim to get dry. My son, I know.
Kandembendembe
Abazi yetu
Mangu mangu na sanguro
Michezo
yetu Na waita moja zane moje kuona Huku kwetu mitika seze tunashona Huku kwetu wakuna chamtu si tunadonwa Kama unataka kubisha mbona utakoma Huku kwetu swahilini tunaishi kisera Kuna ngandani ya ndoa wembo na simpatai Ukitakacha nusu sawe after tunapata Ila ukiwangalele mama we mshuwa utadata Uku kwetu kuna mambo ya kutisha ukisikia mwizi Ni jambo la kawaida misikitini Dala weke kwa panikiza chanje Kwa unwa napita na zona uku kwetu mishe mishe
No my yo
Watoto anauza viuma
No my yo
Ukikubali kuolewa
No my yo
Kubali mlango wa nyuma
No my yo
Tukimuona mua
No my yo
Tunapita kwa nyuma
No my yo
Uwezi itwa mwanaume
No my yo
Bila kutamani nyuma
No my yo
Aina damba mbamba
Misemo yetu
Ndondo migu ya kuku
Kabula chetu
Kiyola kandembe ndembe
Abazi yetu
Mangu mangu na sanguro
Michezo yetu
Napindaga kujiona kama na nyota ya mali Mindo kwini wafuwa simkae mbali Ukija kwetu kama utaleta kibuli Niombe msama kabla ujafanywa kaburi wauni Watoto atandale wauni Brazili ndogo wauni Watoto ambagala wauni Watoto wa mazesi Kwe kama unacheza basi cheza kwenye speaker Migu mbele bodi nyuma linaitika Kama unakata basi kata kwenye speaker Migu mbele bodi nyuma linaitika Masela kwenye speaker ilo
ninaitika kwenye speaker ilo ninaitika jamani kasha kuwa mtu mzima mama amina uyo muache kumongelea mama amina uyo kasha kuwa mtu mzima mama amina uyo wana singeri mnatuboa mama amina wanangu mama amina uyo mama amina uyo mama amina mama amina kila mtu mama amina uyo mama amina uyo mama amina uyo mama amina
Couple more tracks by Onipa in those last four. First track out was called Mardi 3, and that was off the first album I mentioned before that was released by Onipa in 2019. The album was called We No Be Machine. Definitely support that one. The following track was called Crash La Douleur, which means spit on sadness. That's, it's worth trying at least, you know, feeling a bit low down, have a bit of a spit. And that was by a band called Fanga, and it features Tony Allen, the famous Nigerian drummer, on it with his kind of loose open drumming style. After that we had I Know by Onipa, and that was off the first EP that I mentioned that came out in 2018 and was just a revelation, that's all I can say. The Afro-fusion style of Tom Excel working with Kwaku just blew me away. And the final track was a return to Kadalida, that amazing singer from Tanzania, with a track called Kwetu. Bye for now.
All the visitors come to worship the sea and the sun and the Gulf of Siam, where the coconut palms and their heaven stretched arms bid a welcome to every phalang, and the tiger so nice. Round sculptures of ice dance the dance of a thousand years.